Napenda kubenta. Nilikuwa ga down sina kitu, town sina issue. Wananicheka naonekana clown kila siku, sio machozi nishalia mpaka damu bila tishwa. Dinka wish daddy ufufuke kwa ground vile missed you. Mifuko tupu yani sina buku sina mia. Msosi bado shida, sio makuku sio bamia. Talewa pombe gani sio chibuku sio mabia. Naonekana mwea uzaidi ya zumbukuku kila njia. Wanangu wote nishapiga vizinga wamechomoa. Waliona kama na wazinga zinga na waboa. Simu na matukio imesha tinga kila mkoa. Leo na furaha tauseme na ringa bado poa. Kila semi ndo chata game ni meibaka ya nijibwa kali. Alafu sando chain nishakata kama pain. Dona wapa mana family shapata. Sa vipi mna complain mother fanta.